This is the African music mix on the Voice of America.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
Yeah. No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Hey, I've been hustling in the morning, in the afternoon and in the evening. There's a caution that you can if you intimation share. When you never be in the moment, you want to see me pray and bano. When you know, when you know, when you know.
Oh, 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 oh listen.
Another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Mashairi yangu yana vina. Watu wanachoka sana juu yangu.
Achana nao.
Wana paka tope jina langu.
Achana nao.
Wanataka nimkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoka sana juu yako.
Achana nao.
Watu wana paka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yako.
Sema achana nao.
Mini akina, biashara ndo ajira. Kama nyimbo zuziki, basi weka subira. Sista piku pata jina, watu napata sila. Waleta choke binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tosihish kama dogo na pina. Hali choke tupe mambo tukati miziza
fitna. Wana choke binafsi, achana nao. Sista pie, achana nao. Wana choke binafsi, achana nao. Mali brain, eh, azifai, izo chuki binafsi, azifai, masela wote, eh, azifai, izo chuki binafsi, azifai, tuziacheni, eh.
Wakitaka wapasuke kwenye stage wanguke, so kwamba najua kurapu tu, hata kurusha tufe, au vipi mfani, awataki tuisho nataka tufe. Miti nipe biti kwa mashairi ni wakurupushe. Nikate mizi za fitina mizigo ni rono ni shushe. Sitaki kizuizi mbere yangu. Wata mtu wangu ni wangushe. Watu wanachoka sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka ni mkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoka sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka mkosee Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yako.
Sema achana nao.
Kacho kwa mola, kama kito rubuniwa. Nisawa na skali vitani, abadili nia. Ongeza bidii kwenye stage safisha njia. Funga masikio, fanya utakavyo kwa nia. Sikiliza ushauri wa watu, panapotakiwa. Ufikirie kwa kina, kisha tunga jumbe kwa vina. Wapo wengi wanasema, kwao, wapate jina.
Acha sema atakavyo kwangu mimi
wanachuki binafsi. Achana nao. Sister P. Achana nao. Wanachuki binafsi, achana nao. Money brain, eh, usiwafate. Wenye chuki binafsi, usiwafate. Sister P, eh, usiwafate. Wenye chuki binafsi, usiwafate. Money brain, eh.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Big Afro Six Show.
katika Moko sio chipe Bebe Paris Princess Chaimo Achikana
Sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
mongo, oya dollar.
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Chodore inam omiyo paro dala
mae mi kiki ben
nyaraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
mae mi kiki ben mae mi kiki ben.
Adonjo dunga kanyo wachamo samaki dano be ahinya paronge bedo butangi agiera. Adundo bedo butangi agiera. Nyaraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala.
Maemi kiki ben.
Nyaraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala.
Maemi kiki ben.
Chodore inam omiyo paro dala.
Maemi kiki ben. Maemi kiki ben.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Ele, 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 ele.
splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
My lovely wife,
that's right.
Manje ise kuona munga ndise makai kamufana gake ise tapanga bizi miamba kudilinga. Tell you it was bad, 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 bad. Baga wane kunilesa tasankala na mimba. Manje ndoda izat awe onke shani kukalas. Hero nae mufana anatenge kandinkani ya kayela. Anavumela karasti karasti kanani letele. Madamu analila bati eza guti inapasa mimba mfana
mistake
she could not stand it akuntenga kukoti bati pasa devosi. I tell you it's so sad manje mina silaine na wana bosa na tenga imwe na yogoti kumu basa imwe vose vintu vanga chifu kwa chave nika lasti woi kana lengesa inyelo siwa hati kanzi nisi manga wana munga nile gai mweche njira hati njai galasti nimwa vene ina fundila
nituhinda mweba tu. That's why Zungwa Kamira last minute employees dangerous. Nukuchejera. Osati ya yuri pakampani minokuino seven za mundu hadweka. Kutia kutuna sita. Iwe yode ya imchaiko kadiru. Kala speza kutia polika. Nimwapere kwa chitikira nimwamene chiriri chana. Upeza kutolo mbola ya yi. Nchaiko penoti kala si upeza kutuwa tuna. Nima chifika nimwamene chiriri chana.
The African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Ma mère, ma sœur, chante. Don't you? Don't take